దయకిచ్చినోళ్ళు చెప్పండి జనయే జేగో లార్టుకి నయాబి ఈసాల్ మసీహు డుం ఫుడుం చిమ్మిది అస్సలాము అలైకుం ఉన్ సో బిరా బెహెది తోబే ఇన్ కోఫ్ని ఉన్ బెయిండి అల్లా జౌము సలామా గిడ్డు కోమోయ్ ఫా మైదో దో లావల్ గోంగా కుంగోలో మబ్బితి ఏ ఓహెబా సలామా గోండు కబ్బె మాకో హాఫరై మిన్ చేరా కి గర్తుకి అమిన్ హండే గ వద్దన్ గోన్ సిరియా మొన్ కలావల్ గోంగా కు హండే మిన్ నో పుట్ట సిరియా మిన్ నయాబా కలార్తుకి హబరు బిండి అన్నబోయన్ den be ballal Allah cheni do min gidi timmitin go lartu kiki gammaju wadi siriya men hande ha wiete dum fudum timmidi bana konginoren Allah sendi deftere mudum gebe didi tilimde halkawal boyma wala halkawal kesali yebre aran dere wiete taureta jabura e bindi annabo en goddi en dari der halkawal boyma wala bana neka kirawo men adamu yeddiri Allah cheni do be nadu go dengol mudum fu der lamu saydan amma innan be bo Allah chenido inido neldugo hedi bibbe adamu kisno bawdo gam sottugo be wonbe der nyibre endari banno Allah chenido gam yago yeso der taskara mudum gam neldugo kisno onoddi Ibrahima latido nayejo deno wimo mi latinte ummatore maunde mi barkidinte mi mauninan indema ala santo wodbe dalila barka gam mada asli duniya rufu keban barka engi kadi Allah wadi Ibrahima baba ummatore Israila ha ummatore man Allah wurtini annabo en e bindi mumen wadan dubi wujinere e temedde joyi Allah don wolwana Israila en be ruhu nguo joini no der annabo en mako buri chapande tato diga annabi Musa ha yotti annabi Yahya be annabo en be Allah wangini soyne dowtare bi be adama den o andini be garki dimdino adilijo tammido rufugo jijam mum gam sottugo bi be adama digam hakke gondo do hore mabbe bana ko darno den alkawal boymawal gal Allah wadi be hakke en don dari do kirsuki dabbaji ga walaya fu ye hakkeji sonata jijam rufi enden gam genari hakke dum mayde amali ago dabbaji kuwete dum li ago dabbaji kuwete dum no digam yidere artunde wawata yobugo ha foroy gam hakke men gam darja dabbawa fotata be ga neddo masalan to mi wodi ban ko fijirte mota nga wala nandu mi foti kadi mi yaha filo motaji den mi sanja be pezo lamgel na fakat dum wadata ko gam dume gam darja hunde fijiran mi yottaki darja mota gongawa bana non bo kirsetedi arani di Allah chenido jamino ke ay ittugo hakke ngam darja neddo fotata be ga dabbawa bana kungiden li aki dabbaji lata keno misalu tan hidde ko jawmirawo chenido nelda lay hari gongari wato dimdino adilijo gaddudo kautal kesal be Allah kirsuki dabbaji don no sudda hakke nga wakkati sedda tan wawata ittugo hakke men ha foren bana ni kadi yebre deftere Allah di dawre woni lin jila alkawal kesal ngal Allah chenido wadi be yimbe ngam dufki jijam dimdino iwdo digam asama deftere lin jila do holla en banoy dimdino hebbitiniri sifa kirse tedi ngam suddugo hakke fu be rufugo jijam mum do leggal ngam keben yafu ya hakke men ngam dume dimdino sey yiwa digam asama kadi ko woni non kam wala no ko goddo chaka bibbe adama bawando lata go hakkundejo hakke en e Allah cheniro gam yimbe fu don no ndondi hakke gam famtin godum en kochu misalu debbo dondi do tasawo ndiyam do hore mudum o wawar ronda na go tasawo ndiyam goddo fere na wadata ko bana non bo hakke jo wawata lato hakkundejo mardo hakke fahinta amma dimdinowo mo Allah chenido neli Isa almasihu wala dongal hakke do mudum gam o ruhu Allah wolde jodo dinde be Allah digam fuddam o iwi digam ruhu Allah chenido gam maju wadi be ewnimo biddo Allah bangido o danyado payo debbo o wodi bandu banandu meden amma mo wala no takdi kallundi bandi meden o rondaki dongal hakke jisam gam man wadi Allah rondi mo dongal hakke men o mayi ngam aybeji men yeso Allah der nyalle tati bawo don o ummita ke chaka maybe ngam hokkugo en gendam kesam o jari do mayde e yenande o jala ke shaydan e hakke en pat en gurci be digam gaska lugguka ka hakke den bo wala mo wawata hisnugo en sona iwan do digam do Almasihu iwi digam do. Eto on nutini mo o wurtinan on digam gaska hakke. Ngam o iwi digam asama hao hisna bibbe adama. Nden bawo majum o huci ha asama ton ngam o lato hakkundejo nutinan be mufum. Kanju woni ko bindi andinta. Ngam Allah o goto wodi neddo hakkundejo men be Allah bo goto. Kanko woni Yesu Almasihu. O hokki hore mako ngam ha o rimdina yimbe fu. Yeso woni horejo liman en bawdo humtango en haje men fu. O cenido mo wala aibe ko sedda ha mako. O sendama be marbe hakke. O bangtama ha asama. Bawo nde o labbini yimbe diga hakkeji mudum o jodake ha asama ha nyamo Allah marro bawde fu. Amin. Bana ko ngiden der linjila yake nde Isa Almasihu don no dow duniya tawon wobbe nuddinimo be pami o moyejo den be ciake duddum gambe andino dubi ujineje annabo en don andina garki Almasihu den jonta be ngiimo be gite mabbe den en nanbe bannoy chaka fukarabe Isa wobbe jehi dabbiti saro en e sobirabe mudum gawiu gobe min tawi Almasihu min tawi mo Musa wolwananno der tawreta e defte annabo en bo ayya urnai mender zamanu Isa fa maynomo dum kanju woni ko bindi andinta wolde donno wondi be Allah digam fuddam wolde go lati neddo mardo bandu o jodi chaka meden annora don yayna der nyibre amma nyibre wa way jabbago ka wolde man donno der duniyaru Allah tagri duniyaru be mare amma duniyaru andainde de wari chaka imme mare amma be jabainde bana ko ndarden burna yimbe sejibe kude kaifiji ko Almasihu huwi Isa jali do kala nyaupad hendu ginnaji hakke e wade amma do fu wallahi bibbe adama heptugo o moyejo be labdum gam sheidan mabbi ruhu mabbe yimbe mbawi memugo mo den donno karlo mo amma be andadum moy kanko be donno ko citiramo bana annabojo tan chaka wobbe den me nuddinaino yide Allah cenido donno der mako nden ha fahin en dari limanene mawbe yahudu en gudinimo gambe kajimo sakitto man be mbarimo be bilugo mo dow leggal amma dum lati der taskara Allah cenido digam boyma gam mayde Almasihu dow leggal lata ke der muyo mako seningo o andinno be kundude annabo en nebi gam majum jemmare de limanen nangi Isa gambe mbaramo en dari Isa wi pukarajo giddo faddanago mo warube nangugo mo malla andami wawan notorago babirawo am ballal kanko bo onel danno ya malaika en bakin mobe sappo e didi amma to non kam noy ko winda nder deftere gondirta gam deftere wi dum lato banani Isa Almasihu andino dalila ko waddi dum do duniyaru o warino gam hokkugo yonki mako ha o rufa jijam mako sabida hakken kalkal banno annabo en andiniri dum no Isa wari hippin go be hore mum jawgel ngel Ibrahim ali ino den be sifalay haji kirsete dino fu on non ciftora kalima wol Isa ragare won golo wi do leggal be ngafino mo hidde ko Allah cenido jaba yonki mako na fakat bindi don biya Isa woyni be sawtu cembiddo dum fu dum timmidi den yonki mako rufi bawonde o mayi labule der haykaliru seki didi digam do hales gam dume Isa wi dum fu dum timmidi nden gam dume labule nder haykaliru seki wato labule nga nokkure burdande senare de liman en biccanno yijam kirsetedi gam Allah cenido nden be keba yafu ya hakke gam dume kadi labule man sendi didi digam do hales Allah seki labule man gebe didi nden Isa fuddi woynugo dum funum timmidi gam ha komoy fama be gonga be yijam Isa rufi o hippini taskara Allah cenido nga hebrata yafago hakke bibbe adama ha foroy nden be yofan go be lawol hebugo darja ha yeso jawmirawo cenido ha foroy jawmirawo Isa woni be hore mum kebbitinno bolle annabo en nden be ko kirsetedi kuwanno gam mabbitan go hakke en dammugal kisdam dumidam nden bako ngiruden dum ummitaki mako nyande tatabre holli en bilase ko sam Allah cenido jabili yake Almasihu bana cottari tilimdi gam ittugo hakke bibbe adama ha foroy Isa Almasihu lati banlay hari timmi dindini di Allah hokki yimbe duniyaru gam ha ko moy nuddini mo ta halka amma heba ngendam dumidam jonta kadi gam timmitin go lartuki men do habaru annabo'en min don ewno on gam heditago ayaje godde luggude e tilimne tawetede nder linjila nden bolwanande hala li'aki timmiditki e ragare hikki Isa al-Masih o wadi dokkal ngal be rufugo jiijam mako dow leggal gam yobugo dongal hakke gondo dow meden bindi don biya tawreta yahudu'en maray kuje gongaje sey misalu maje tan de laati bana dowdi kuje bodde de tammi warugo dubi fu be tokkili anago Allah kirsetedi kadi be kirsetedi banadi noy tawreta wawri timidingo waddan be di Allah to sujidanobe Allah labbinama sujidanobe Allah labbinama no e hakkeji mabbe fakad hakkeji di nawatano berde mabbe fahin wala haje liago kirsetedi fahin amma kirsetedi do ciftinora yimbe hakkeji murumen hitane fu gam yiyam gayi e beyi wawata ittugo hakkeji gam majum de Al-Masihu badi warugo der duniyaru o wi'i Allah ayida kirsadi e dokke amma awadani yam bandu aseyortako dabbaji guletedi malla kirsetedi gam ittugo hakkeji nden bimi ndayam mi huwan ko ngidda ya Allah bana ko winda do am der deftere bana ni Allah wili sadakaji boymaji wadi sadaka Al-Masihu battu dimaji yesu huwi ko Allah yidi gam majum en labbinama e hakkeji be sadaka bandu mako ka wadi de wore ka hei ha foroy liman en fu don kuwa kude murum en balle fu be don tokko liago kirsetedi kirsetedi man bawata itugo hakke amma Al-Masihu wadi sadaka ngota gam hakkeji ka hei ha foroy baodon o jodi ha jungo nyamo Allah chenido ton o rena ha Allah latina konne en mako jabrudum koste mako non be sadaka ngota o timmidini labbinabe e hakke o latini be timmidibe ha foroy ruhu cheningu bo don sedodum aran ngui jawmirawo wi bawo nyalde de mi habban alkawal be mabbe dani ngal latoto mi wadan tawreta am der berde mabbe mi winda ka der hakkiloji mabbe den o wi mi metata siftorgo hakkeji mabbe e kude mabbe kallude gam majum de Allah yafidum wala haje liago kirsetedi gam ittugo hakke fahin onon derirabe gam dalila jiijam Al-Masihu ndufada men kebi lawol nastugo nokkure burnde senago o mabbitani en lawol kesol jarangol en hangendam gada wirndallo kango woni bandu mako en godi horejo liman en latido maudo sare Allah gam majum se en badito Allah be berde gongaje be nuddinki cembitki be berde labbinade diga hakke balli bo giwadi be ndiyam cenidam se en jogo tammunde nde en cedoto gam Allah o kolnido o wadan ko o wi se ko moy meden suklano derrumen tiddina be ha en bangina yide gam huugo kude bodde en andi gonga to en tokko wadugo hakke be anniya wala sadaka wawata ittugo hakke meden to non kam wala ko luttata sey hulugo kita yite nge tammi halkugo konnena Allah ko moy yawi tawreta Musa umbareteedo bila endam to sedo be dido mallata to tabitini aybe mako sakkuma to goddo yawake biddo Allah to laari jiya malka wala Allah dam labbinirimo bana hunde mere to hudi ruhu mo ere fakat kanko o heban kita burdu ka hallugo ngam en andi mo wi min mi watoto aibe min mi hitoto o wi bo jawmirawo hitoto yimbe mudum yanugo ha jungo Allah geto dum kulni dum masin kadi noyno en kisrata to en gebi kisndam mawdam dam do woni ko wolde Allah andini be bolle de Allah do rentina ko moy jofu taye bo kisndam mawdam tawete dam der jijam Isa Al-Masih ko moy yawi lay harindi Allah be hore mum hokki sey anda bo wala li aki godki ngam ittugo hakke fere wala ko ko lutti sonaki ta Allah cenido ka accata ko moy Isa Al-Masih woni lay harindi Allah be hore mum li'i gam ha ko moy nuddindo mo futa halka amma heba ngendam dumidam to leggal ngal be bilimo Isa wi dum fudum timmidi deni yeso lati sautu Allah yakende o wi dum fudum timmidi dum Allah cenido be hore mum wi dum fudum timmidi den bawo balle tati Allah cini do ummitini mo chaka maybe ngam famtin go duniya rufu o yerdake be gongali akiki Isa wadi ngam ittugo hakke onon heditobe min hande on fambe Isa dondi do hakke mon na on nu'inbe Isa almasihu kibindo kugal kisndam ngam modon na malla hawaru go hande on don ponda hebugo kisndam be dabare modon walde Allah don labi Allah cini do wawi yafa go hakke mon o lima on bana gonga en den o jaba on der aljanna to ni on nuddini Isa mayi battudi mon ngam sottugo hakke gondo dow modon on nuddinbe mona useko mon be watan go amin hakkilo jam dow modon sey nyande fere min gidi famtingo on ekkitinol ji tokkindirdi didon tawe dow kasetji to on mari haaje maji on bawan windan go min den min biyan on noyke protonni mallama to on gidi hebugo bindi cenidi tappari dow dereji on bawan windan go min den min neldan on goddi nda her tawroton min lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon midon lornita dum fahin lawol gonga ku BP 43 Marwa Cameroon Allah barkidi non den wadan numon numton walde Isa almasihu yake wadonno dow leggal ngal be bilimo dow mum dum fu dum timmidi.